Ngatuye kuchikohanyo cha 9. Kubara mubhuku rya Mateyo chapter 18 chandano cha 21 kusika ku 35. Petro wakabola kuri Jesu akubuzya. Ino zindi zongae zondelede kujatira mukwesu. Sena ndelede kumujatira zindi ziri musanu aiviri. Pao Jesu wakamwambira kambo kamwami oyo iwakari kuyanda kubona ibabelesi abo bakamukorotede zigoreti. Wakaita mubelesi omwe iwaka jisi chikoroti chipati. Pao wakamwambira kuti chikoreti uchibadele ichakuhwambana. Pao mubelesi wakahugama kumbelelea mwami akuti mwami undika zigire moyo ndira kubatera zionse. Mwami wakamuhuidaluse wamuleka wamujatira mulandu. Nkabera alakwe mubelesi oyu bali mukweletede kumwe hinyina ngubali kubereka limwe. Lino oyu mwe hinyina wakamukweletede chikwereti chishonto. Nkabera oyu mwe hinyina mubelesi mutanzi wakamujata changuzu akutarika kumusina. Wakamba akati kondipa marangu ngowa yekweletede. Oyu mubelesi waka wida kunembori akwe akuti kobalu zialo andime ndila kubadela. Nkabela mubelesi wakusanguna wakaka. Pao waka mubika muntolongo mane akabadele chikorote. Mamwe bantu bakari kubona alimwi bakabona mburi mubelesi mutanzi mbwakari mubyavi. Nkabela bakaunka kuyakwambira mwami. Imwami naka hwa echi wakati kumubelesi. Yebo no mubelesi mubyavi. Ndaka kulekerera zikwereti kambo wakandiromba. Ino ni inzi nuwataka mujatira mubelesi nyoko. Mpao wakamuwalira muntolongo. Jesu wakati kuri basikuiya. Obo mbombu botata wakujuru mbwazo muchitira. Kuti tamulekereli nyonse bana nyoko chamu mioyo yanu. Mpao wakaambira Petro Jesu kuti waerede kujatira mushonto wako kuzindi ziri makumi ali musanu aibiri amusanu azibiri 70 times 7 kutaribu yo musanu aibiri.